yakurenze ukabona na numwe wagufasha iratabara iratabara nukurima na yumva gusenga kwacu
Sing up.